Hello, my baby, hello. Danga ndazuva ispirako. Hello, my baby, hello. Danga ndazuva ispirako. Aigona kuchema misoti, chogora mburi noti. Namba vakatarisa nzira nichauya. Aigona kuchema misoti, chogora mburi noti. Namba vakatarisa nzira nichauya. I know that you're far away in Harare. I'm up here in Nairobi, oh Nairobi. So don't you give up on me, give up on me. You're my special somebody, my somebody. I know that you've been here before. Na jua pia we hunanga trust momo. Waremo ni wengi duniani lakini we bado. Kipenda chomoyo we wanirusha ro. Kisicho riziki mama akilikino. Na kisicho na ladha akiridhishiro. Leo ni leo asema ye kesho ni mwongo. Na kesho nikija Harare usinipe kisogo.
Walking the pathway to your heart, give me the keys, let me in. Remember how it feels when we used to keep it real. Oh, we went around showing our love.
Dali wangu kananda
funga funga
kumba
dinonzo
mizozi
yangu ichi zika
ruwa rangu
kananda
funga kumba dinonzo
mizozi yangu ichi zika
ruwa rangu kananda
funga kumba
dinonzo mizozi
yangu ichi zika.
I know that you're far away in Harare. I'm up here in Nairobi, oh Nairobi. So don't you give up on me, give up on me. You're my special somebody, my somebody.